Sitachoka kukustop, yeah. Jusi makosa kukustop, yeah. Sitachoka kukustop, yeah. Yo Maria FM.
Na kama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF. Kama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF, yeah.
Nilikuwa mpotovu na nikatenda maovu. Everything that I did, I could never say that I'm proud of it, oh yeah. Na nilikuwa kipofu, sikutazama ninapoenda. Kila njia nilifuata bila kujali ninapoenda, oh yeah, yeah. Marafiki walinikanganya, dunia ikanipiga miranda. Ukanivusha kwako na sasa nimekuwa best friend.
Na kama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF. Kama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF, yeah.
Na kuwaza vile ni tazimisi zo anasa, oh yeah yeah. And every time I was always confused, in every cry you were always there for me. Ukawa rafiki yangu tu.
Na kama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF. Kama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF.
I sway to the left, I sway with my best friend. When he sways to the right, I sway to the right, I sway with my best friend. When he sways to the left, I sway to the left, I sway with my best friend. When he sways to the right, I sway to the right, I sway with my best friend.
Nakama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF. Kama ni mapenzi yako ni kusifu, baba na kuita my BFF. Umekuwa best friend forever, na sasa na kuita my BFF.